Mr. Moody, bien mumba pandora.
Z vibes don't see
me. Mr. Tom C cooking it.
Chibeya kisosi vutura bomba. Aso ni shabiri vam kulumba. Shkumbo bakamba babomba. Yon senga waila wacha. Bombela jon sama tu kwacha. Men sama dola ifote kwacha. Bombela jon sama tu kwacha. Men sama dola ifote kwacha. Chibeya kisosi vutura bomba. Aso ni shabiri vam kulumba. Shkumbo bakamba babomba. Yon senga waila wacha. Bombela jon sama tu kwacha. Men sama dola ifote kwacha. Bombela jon sama tu kwacha. Men sama dola ifote kwacha. Imani na panga ne chuma ebini kukwata stata. Nilo wata wikalazi wetata. Yosenga ni mfora ni mkwata. Eshkulu patumba ni no wata. Yosenga na bomba bondi churi la wana. Basha luku kwa teri jonsi na bomba. Shisale chikuru na luku wata. Ebine nangu na jupa na wana waleri ya bondi shatumba. Chube ya kisosa futura bomba. Aso ni shabiri wa mkulumba. Shkumbo bakamba babomba. Jonsi nga waila wacha. Bombela jonsi matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Bombela jonsi matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Chube ya kisosa futura bomba. Aso ni shabiri wa mkulumba. Shkumbo bakamba babomba. Jonsi nga waila wacha. Bombela jonsi matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Bombela jonsi matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Yose ni mane patumba. Panga state ebine. Yarishte mushana sana. Mfuafina kwata. Jonsi ndengila mo 626. Mkufuala stata kumacham. Dambo shifti munga chai shupa. Palinumba ishufuala kupa. Fuaina fionsi na kwata. Panga stata wetata. Ha. Palinumba nda wombesha wala batila nipole kamumba. Kula bomba tufa stata tuwa yuko sa ee. Tempole kamumba la bombesha wala badi chalo chamu vika. Chube ya kisosa futura bomba. Aso ni shabiri wa mkulumba. Shkumbo bakamba babomba. Jonsenga waila wacha. Bombela jonsa matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Bombela jonsa matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Chube ya kisosa futura bomba. Aso ni shabiri wa mkulumba. Shkumbo bakamba babomba. Jonsenga waila wacha. Bombela jonsa matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha. Bombela jonsa matu kwacha. Mesa madola ifate kwacha.
Do it. Mr. Moody, I'm Kuti Agblo. Mr. Mumba, Ivalesha Nikabimba Bo. Pandora, Uncle Chao. Mr. Boo, Uncle Mule. Mr. Chiwunya Laka. Uncle Chao. Mwana Masala. Moody.